Nilianguka kwa goti nilipomkosea. Wazazi wangu walimjua ili baki kidogo mimi naye tufunge ndoa. Kumbe bali ni wala jui thamani.
Thamani ya
mapenzi kwake nazikasha ikuna zamani. Kumbe bali ni wala jui thamani. Mapenzi kwake nazikasha ikuna zamani. Mtampata wapi mwingine?
Roho yangu sume
wakuridhika mikuwa naye.
Roho yangu
mpata wapi mwingine?
Roho yangu sume
wakuridhika mikuwa naye.
Roho yangu sume,
sume, sume, sume.
Roho yangu sume,
sume, sume, sume.
Roho yangu sume,
sume, sume, sume.
Roho yangu sume.
Maumba, maumba, aha, ameniumiza maumba, maumba, aha, ameniliza maumba, maumba. Unaniona wa zamani, ipo siku tajua thamani ya mziki fugi kisirani. Na kuombea ukuwa riziki yangu, usione mpaka na imba wimbo kweli na machungu. Asante kwa yote ulionitendea malipo kwa Mungu. Mchanga pwani wao, ameniachaga wao. 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 Mtampata wapi mwingine?
Roho yangu sume
wakuridhika mikuwa naye.
Roho yangu sume.
Mtampata wapi mwingine?
Roho yangu sume
wakuridhika mikuwa naye.
Roho yangu sume.
Resume, resume, resume.
Roho yangu sume.
Resume, resume, resume.
Roho yangu sume.
Resume, resume, resume.
Roho yangu sume.
Maumba, aha, ameniumiza maumba, maumba, aha, ameniliza maumba, maumba, aha. Mchanga pwani wao, ameniachaga wao. Mchanga pwani wao, ameniachaga wao. Mchanga pwani wao, ameniachaga wao. Mchanga pwani wao, ameniachaga wao.
Oh.
Imbo imenigusa sana.